zenhousenambia.com.
Dada.
Hey.
All right, mercy.
Hey. Touch.
One time, spandy, please. Zawa, but we tell them over time, you see? We're presenting Kingdom Vibes. Sick.
Zambia is a check the killer. Simapuna nena sova. Na sova. Ni zambiri ni pemperera. Simapuna nena sova. Na sova. Ni ngobe mpako checha.
Si chabe.
Ni zilo mzize echa.
Si chabe.
Ni ngobe mpako chansi chabe. Nizilangize ukali wanga.
My heart is bleeding, mtima ubaba. Pesa namba yako yutea ningalamba. Hero kubiko ngana kochi ninga nyunye. Experience iripo, osa na mawenye. First hater ni manager muzanga. Nae politician ni anangena sanga. I'm ready to die za upo sikantempa. Ise zikavuta timba zimea neba. Ngati ni mabriji seo tirumpe. Wait kwezeka ni fayazi marume. Please osa broker takula na dumpe. Ngati unampamfu bugera unibunke. Osa ni blocker please napapata. Dine waka yeire ni pasa ni mupata. Osa ni blocker please napapata. Dine waka yeire ni pasa ni mupata.
Simapuna nena sova. Na sova. Ni zambiri ni pemperera. Simapuna nena sova. Na sova. Ni ngobe mpako checha.
Si chabe.
Ni zilo mzize echa.
Si chabe.
Ni ngobe mpako checha. Si chabe. Nizilangize ukali wanga.
Mulungu anikonda, futi anikondera. Kuli sofa yake ni daily kufendera. Dream ni patopu, not clock topu. Amati zwenga ava matopu jobu. Kero ya muzanu, paka topu jobu. Kru, sembene pakinga, vani ya buwana ama ntuo niseka. World za upote inangala wishi. Alira wina kuno isakangara hit. Nipaseni drama, noti ya device. Dine wapato opu, noti ya device. Komi ngati paripine. Osa ni blocker, please napapata. Dine waka yeire, nipaseni mupata. Osa ni blocker, please napapata. Dine waka yeire, nipaseni mupata.
Zimapuna nena sova. Na sova. Ni zambiri ni pemperera. Zimapuna nena sova. Na sova. Ni ngobe mpako checha.
Si chabe.
Ni zilo mzize echa.
Si chabe.
Ni ngobe mpako checha. Si chabe. Nizilangize ukali wanga.
Bwana Mogia iseyo. Mr. Kingsley Nyambe. Uncle Dizara Dizenta. George Chimalo. Victor Vindrama. 1150 Man Pitch Paraskos Express. And M Enterprise. Good luck Mfune DJ Flex. Johnny Katunku. Impulse Fashions. Honorable Solomon Williams Banda. Mukaika Sogolo Yowala. Antibetha Pavubwi. Sikanteba Nation. Chezani Chadiza. Chipara to the world. The Ghetto Superstar. Ayo 2020, I see you. Uncle Jackie Pamashu.
Download music at zenhousenambia.com.
High Levels Music.